story cha jenjani. Mwana huru gabo funana na bungani. Zitu zwa chinaka bachi sunana badani. Until bachi nanga uyo chata madabani. Zitu zwa chimbira babo biza na kunani. Batomo tura pote ashotoba na mwana. Bungani asawari ari ipandi na zote. Na hondisa shume ndenda nchimufuna. Ndenda rata kara lingwa duba ndido shuma. Mwuzimo basu thiba lingwa duba zido ita. Mwana udo sika lingwa dubo dotorenga. Na osiko konda bebe sangwe nyama.
I just wanna know. Odomu wana gae. Anafuna ngorare. Odomu wana gae. Warufuna orungapa. I just wanna know. Achipaka pake zote. Achituwa duwe chote. Achipaka pake zote. Achituwa duwe chote. I don't know what else you need. I mean, I gave you all you need. I gave you all you want.
So chinyara tendani achimita imwe auti. Imwe yo fuma ino gidi manga audi. Fubinyana tsuku ino todunga saudi.
Tendani aribongi imwe anitebi ya
pa. Ani shumi ani baby ya sisagalanga. Nibononga rufuna olunga renga na mabuzi. Nibononga rufuna olunga renga na zisutu. Anonga imushem. Neti mudozi. Muna wa muwaro udokononga matozi. Zine na zikona duriza nirozi. Clean stendele nina nebo. Didipine buchiro haso. Kono neti isa ndobiba ndichisiwa. Nenda maru anga chisiwa na.
Please bongani. Tendele nindito we. I just wanna know. Odomu wana gae. Anufuna ngorare. Odomu wana gae. Warufuna orungapa. I just wanna know. Achipaka pake zote. Achituwa duwe chote. Achipaka pake zote. Achituwa duwe chote. I don't know what else.